njengabe ukuthi sibe nalo kuze kube manje ulwazi lokudla kuhle kwejubhile lejwayelekile nalokhu kudla kwasekuseni okumnandi sibe nakho ngokuvamile kuba ucezu lebhanisi libandayo notshelo lizungizile. Ngakuse Phoenix ngelinye ilanga futhi banginika amapanikuku angana zobiza ezahansi nikizimu amaflapjack futhi ayenge nawo ngisho notiligi futhi ngakho nganga ngakifanele ngifake ushukela kwelami ayenje futhi manje lapha sibe nesikhathi sangempela futhi kungesikho lokho kuphela ukuthi emveleni sinesinye ngokomoya. Ngiyajabula kakhulu ukuzwa lobu bufakazi bukamfowethu omncane. Ngabizela eceleni nobhedi wakhe ngokunye ukusa bangitshela ukuthi kukhona okwenzekile. Ngicabanga ukuthi waba ngomunye wabokuqala ukuzama ukuxhasa lo mhlangano ngokwempela kokungusathane wazama ukwenza lokho kuleyo ndoda kaNkulunkulu. Kodwa ngiyabona ukuthi uNkulunkulu wenza kanjani ukuguqula ngqo kube ngubufakazi obuqavile ukukhombisa amandla akhe uyokwenza konke kusebenzelane kube ngokuhle kwabamthandayo. Ngiyabonga kakhulu kuzwa lobo bufakazi mfowethu futhi kube yintatha ngempela kimi ukuba kuleli dolobha nani bantu kungukuthi ngani ngikwazi ukukuzwakalisa nje ukuthi ngizizwa kanjani ngakho. Manje asigaze saba nezixuku ezichichimayo nezinto njengoba ngezinye izikhathi senza, kodwa kubukeka ngathi uNkulunkulu lungiselela ukwenza ukuthize noma uxazulula ukuthize, ukuthola abantu nje belungele ukuthize, ukuthola abantu bebuyele emqini lapho kumele bebekhona nokuhlangana nalaba belusa abakahle nokunye nokunye. Futhi manje ke inhlanhla yami yokuza lapha kuloku kusa kukhulumela iFull Gospel Businessman, ngiyaqonda ukuthi umkhandlu lapha usesebunganeni bawo. Nale kakhulu futhi njengomfowethu lapha ushilo ukuthi bebedinga indoda. Awu, njengeziningi zezinhlangano ezinhle njengoba ngizimele umhlaba jikelele zalonke ivangeli ligcwele eziningi zebhaptisti nezehlukene ngani ngisalokhu ngingoweqembe lilodwa futhi lelo yi-businessman ngoba alimele nanoma yiphi inhlangano ethize uyoqobo ngubuvangeli bangaphakathi ukusobala nje ayimele lutho kodwa nje ivangeli ligcwele futhi ngakho sijabulile ngalokho. Futhi ngicabanga ukuthi wena ndoda lapha yedolobha lokho ngokuthi empeleni uma ningikholwa ukuba ngilitshele into ethize iqiniso, lesi yisikhathi lapho labo osomabhizinisi bevangeli ligcwele behlangana khona ukuba bahlanganyele lizofunda izinto ngomunye nomunye ngesikhathi esithize ngomgqibelo ekuseni ukukhuluma Mongameliwe, umongameli kazwe lonke uMfowethu Shakarian ngaziswa yena eminyaka eminingi edlula. Abaningi benu bayazi ngakho ngama-telegramu ehlezi edeskini phakeme kakhulu. Futhi ngithatha ngapho ngathola isifazane uGamalingo Shakarian ebulawa umdlavuza futhi ngandlela thize inkosi yangiholela ngale futhi yilapho engaziswa khona bakaShakarian ngenkathi wayiphiliswa. Lapho lapho uDokotela Theodore Palavia apa kuthizela khona phandle lapho ngikathi yena ngudokotela wabo udokotela umgqeki wathi wena impela umbono nakhela abantu ngaphansi komcabango oyiphutha. Wathi lowo wesifazane lele lapho efa qala ngikathi ngingena endlini wathi manje uma sewungena wathi yiba nenhlonipho yokuzithoba uthule. Wathi ngoba wesifazane uyafa ephezulu lapha futhi womabili amabele asusiwe futhi uvukele wathi uzofanele afe. Wayesethi akukho ngakwenza ngakho ngalalele kufundiseni kwakhe kwesikashana. Wathi manje thula ngempela ungakhuleki ngezwe likhulu noma nayini. Wathi yisho umkhuleko wakho omncane bese ubuye wehlele phansi. Ngathi yebo mnumzane. Ngakho ngaqhubeka ngangazi ukuthi ngangingezukukulalela lokho niyazi futhi ngathi thina ngaqhubekele sitheze siphezulu futhi nakho kwakukhona ngiyakholwa. Ngathatha ngangibusela manje nginyukele sitheze siphezulu futhi Florence manje liselisha elihle ninikazi eliselincane noRose nabo bonke bayakhuleka nomama wabelele lapho equlekile esequlileke izinsuku ezitha zibe mbili evuvukele wonke ngakho ngakhoqa phansi ukuba ngikhuleke ngenkathi sengikhulekile nako kufike ingelosi yenkosi ihlele empedeni yathi ezinsukwini ezintathu yobe sevukile ngakho ngavele ngaphenduka futhi ngaqala kuphuma base bengilandela ngathi kusegameni lenkosi uzosukuma ngakho baqala kumemeza nako kufike uDokotela Palavias futhi wayezengixosha endlini futhi nje ngathi wathi umona impela futhi ngathi awu wakhela labo bantu ngaphansi kwethembeli ngamanga wesifazane uyafa ngathi ngokwezibalo zakho zonke kunjalo kodwa ngokwezi lenkosi qhabo yabo ngathi uzophila umpeto washo ufanele usuke kule ndawo phuma lapha Ngoku shatariyeni wenyuka ngesitepisi wathi linda mzuzu nje yabo wathi sibe nawe zansi lapho futhi nawe ukwenzela udokotela wethu futhi siyakuthakasela wathi kodwa futhi sibiza nomfowethu Branham amathemba akho awasiniki lutho uyasinika yabo ngathi ngizokutshela ukuthi ngizokwenzani ume engavukile futhi engaphumbanga futhi maphakathi nezinsuku ezintathu ngibeka isayini emhlane wami umprofeti wamanga futhi sizohamba lapha ngqo eLos Angeles uthi wena ungena emotweni yakho wese ngesitalato yoshaya ihudi ungikhombe yabo bese kuthi ke uma evukile mangibeke isayini emhlane wakho waka uzishaya udokotela futhi ngingena emotweni yakho bese ngishaya yabo wayengekwenze kamuva wapaphathizelwa esiseleni senkaza uthi wayekonze inkosi kusukela ngaleyo nkathi useyiswe ekhaya ukuba sekazimulweni futhi ngakho ngazanywa nabakashakariyeni ngamuva ngangiyingxenye ekuba sizeni ukuhlela umkhandlu wabo wokuqala futhi ukunqamula yizo umhlabajikelele ngibasize emikhandlwini yabo bayiqembe lidle kakhulu le ndoda ngicabanga ukuthi nini getshwa kuthile ngokungabi nenhlanganyelo yenu iqiniswe lapha ngoba inhlanganyelo sifanele sizihlanganise ndawonye iBhayibheli lisitshela ukuthi njengoba sibone isiphelo siza singayeki ukuzihlanganisa sendawona ngeke kwenze lokho kuphela uyona iqinisa futhi nina uqina kwamandla enu kuyoqinisa ibandla futhi konke ku full gospel businessman isi yenhlangano kuyibeka eceleni bese uthi yena iqembu lethu ingeyawo wonke amakholwa ukuba hlangane futhi ingumbuthano webandla nje niyabo ibandla qobolwalo amakholwa okokomoya futhi ngicabanga ukuthi kuyinto enhle uma uma ungayenza kuthi kuba ngokuncane mhlawumbe akwenzi ngithemba ukuthi uzwakali kungukuthuko kungwele kodwa omunye washo kimi kungekudala emhlanganweni washo indoda yathi awushi ngumshumayeli ngathi awu ngithi kuqagela wafu ukuthi kuqinisile ngithi kwesaba ngingikusho ngabashumayeli ngakubantu befull gospel yazi ubaba wami wayeyiyi inkweli wayeqeqesha amahashi ngingathi ngisengumfanyana ngacala ngiyazi ngizobe inkweli nami ngiyazi ukuthi abafanyana abafuna kanjani kufana nobabayi babo futhi ngangizoba inkweli nami ngakho ngangisusa ubabayi ayengemuva kwendawo ngiyazi uma silima futhi ngangikhipha ihashilami lokulima futhi ngilehlisele etrawutini endala ukunisela ngiyazi ikwedwe yogodweni angaka bake bakubone lokho endala awu ivela kuyiphi ingxenye yeKentucky na oh
how many you slept on a straw
angaka oke walala empeteni owenziwe ngotshani obomile na ngahle nje futhi ngikhumule ibhanji lami noTai wami ngisekhaya ngempela lapho awu leyo yindeyo yimvelo yami ngakho ngangivamise ukwehlela lapho nobabayi wayene sihlale sehashi niyazi futhi ngakho ngangimbone emuva le ngemuva kwendawo futhi ngangijola ihashi lami lokulima futhi ngilande bonke abafowethu bese ngibahlalisa ngokuzungeza ucingo lokubiya niyazi futhi ngangingomdala kunabo bonke kobayisishiya galelunye hamba ungithelele okudluthukela okugcwele isandla bese ubeke phezulu ngaphansi kwesihlale sehashi bese udonsa ibhandle lesikhumba esihlalweni sehashi bese ugibela kulo yey umfumdala bandle khathele kakhulu wayengeka phakamise izinyawo zakhe zisuke emhlabathini futhi uvele nje empongoloze futhi aqhubeke ogudluthukela bemnamathela niyazi futhi ucindezela lelo bhande lesikhumba sesihlalo sehashi kuye ngakho ngangethule isiqoso sami futhi nje ngangiyikhawboy ngempela ngifunde amapaperbook amaningi kakhulu kunjalo konke ngakho ngenza futhi bakhona ukuthi ngangiyikhawa boy la ngempela nebo ngakho ngicabanga ukuthi ngangiyilo ngathi sengithe ngibe leshumi nesishakalombili ngeqa ekhaya ngase ngiphuma ngiye Arizona babedinga ukuba ngiqaqashe amahashabo ngiqinisekile kaloko nje ba babedinga ngakho ngifanele ngishiye ekhaya ngingaphansi ngokweminyaka kodwa ngeqa sikwenzeke ukuba ngifike Phoenix ngesikhathi nje zomdlalo wamakhawa boy neyazi ngakho ngabuyela phandle lapho ukubuka imfuyo yabo ngapho ukubona ukuthi liphi engangizolikibela lawo abanye ababengawagibela ngangizolikibela neyazi ayene sihlala sehashi esiyisiliva ngangimfomncanyana bengihlala njalo ngimncane futhi ngacabanga ukuthi ngiyozithondela ipheya lezivikelo zezikhumba ezigqokwa phezu kwebhulukwe uma ugibele ihashi ngiyazi ubaba wayezigqoka futhi wayengenazo ngaleso sikhathi futhi ngakho ngazitholela ngibone ipheya elihle neyazi lalino-ARIZONA ngezansi nogebhezi olunezimpondo lwenkomo kulo ngacabanga oh he lelo lizobukeka kahle kimi neyazi ukuthi umfanyana okanjani ngagqoka lalitha libe amayintsha yishumi lesishiyagalombili alo okulengela ngaphandle kwiphansi lendlu futhi ngabukeka njengenye yalezi zinkukhu zohlobo oluncane neyazi zina lezo zimpaphe ngacabanga lokho akusoze kwasebenza ngakho ngavele ngahamba nje ngase ngizitholela ipheya lika Levi's futhi ngacabanga ngizokwenza imali ngakho ngaphuma ngabuka konke phansi laphezulu leyo mfuyo yimi lapho engawasendle kakhulu ukuthi ayingabudli ngisho utshani obomile obuyimbondela nakho kusemkhonjeni ngacabanga oh hey ngakho kokuqala bekhipha kwenzeka kwaba yamangazi ukusho lokhu kulokhu kusa angigazi ngicabange ngakho kuze kube manje nje kodwa ihashi lokuqala lalizogitshelwa ngaleyo ntambama emncintiswaneni lalibizwe ngomgulukudu wasekansas futhi lalivele ekansas lalingumgulukudu omkhulu kakhulu oyizandla ezingabashumi nesikhombisa kuphakama futhi ngakho le nkwele edumile lapho yayifanele ukumgibela ngakho ngazikhwelela othangweni lwesibaya ngazo zonke izinkweli neyazi ngase ngihlala phezulu lapho babefuqela lesi sigqoke emuva ngacabanga ngibukeka njengenkweli yangempela ngibuka phezulu ngakho lo mfuyo uyaphuma ihlutshise wonke wawa ngenkathi ephuma esibiyeleni sehashe egibelele lihashe wenza kutwist okubili noma kuthathu nokugxumisa ihashe njengenhlanzi selfish nomfana ihashe lahamba ngendlela indoda ngenye abangenisi babamba ihashe iambulensi yathatha inkweli ikazi liphuma ngezindlebe zayo nehashi liqhubeka lehla lidlula ngapho nabangenisi balithola lomemezeli wadlula ngapha wayesethi ngizonika noma yibi indoda ikhulu lamadola ezohlala kule mizuzwane elishumi wehla wadlula ngapho wehla edlula ngapho washo wangibuka ngqo wathi inkweli na ngathi qhabo mnumzane ngakuguqula umqondo wami masinyane nje ngangingesiye inkweli ngenkathi kokuqala ngijojwa i-Missionary Baptist Church ngangingagodla ephepheli lami ningazi kanjalo futhi ngathola izincwadi zami ezichazayo ngangingumvikeli wokholo yikho konke lapho kwakukukho ngacabanga ukuthi ngangingumshumayeli ngolunye isuku ngangilapha eSt Louis ngenkathi le ntombazanyana yakwaDotry iphiliswa futhi ngacabanga ukuthi ngangingumfundisi ngehla futhi ngahlangana Pentecostal. Hello Robert Dodge, abanye benu bangahle bamazi ukuthi ngamuze shumayela naleyo ndoda yashumayela yize shine samadolo futhi ibe luhlaza sasiphakaphaka ebusweni ukuthi ithi ngiphansi kwiphansi lendlu iphinde ibuye phakame imabo umoya wayo wawungayizwa amablokhu amabili kuqhela izalokhu isashumayela mina izindlela zami ezindala ezinensayo zeBaptist ngicabanga ngakho ngokushesha kanjalo noma imuphi washo kimi kusukela ngaleyo nkathi ngabe ngumshumayeli na ngiqhaba umnumzane ngifanele ngithi kukuqaphela lokho umfo washo kimi phezulu ePhiladelphia lapho umhlangano ulandelayo uzobanjelwa khona nokazwe lonke ngizokhuluma zingamashumi amabili nesishiyagalolunye ngivule umhlangano zingamashumi amabili nesishiyagalolunye ukwenzela uDr. Brown nabaningi labo bazalwane ngapho lowo usePhiladelphia uqala zingamashumi amabili nesishiyagalolunye alenyanga kuyinhlanhla kimi ukuvula umhlangano ngakho futhi ngibe lokudla kwasekuseni ukuthi akube kubili kwabo umunye umuntu wathi yini uzila zila naleso sigejane sebusinessman na ufanele ukuba ngumshumayeli ngathi awu ngingusomabhizinisi wathi awu uliphi lebi business na ngase ngithi business lesiqiniseko ngakusho masinyane ukuze angezi kukubamba niyabo akakutholanga engakusho angigaze ngithi umshwayelense ngathi isiqiniseko
he said well
wathi awu ngiyathokoza ukwazi lokho wathi yini likuphi komkhulu lalenkampani na wathi hlobololi lomshwayelense na ngathi kuphile okuphakade wathi angikaze ngize ngawe likuphi komkhulu lawo na ngathi inkazimulweni ngakho noma yimuphi wena bafo nilangazelele ngithanda ukukhuluma ipolice kini emva kokuba inkonzo ziphelile futhi ngikumbule isikhathini esedlule ngomshwalense ngithemba ukuthi ayikho indoda yomshwalense lapho mfowethu ngumdayisi womshwalense empeleni kuprudential ngakho ngatshela ukuthi nginedeal yepolice yomshwalense engasebenzi ngesinye isikhathi futhi basifundelanga ipolice kahle nje nobabaye wasebenza iminyaka eyishumi ngonyaka wamashumi amabili wakhokha ukusekwa ngemali sacabanga ngenkathi isilungele ukuba ikhokhe imali yayibiza amadola isikhombisa nama senda ngamashumi amahlano futhi sasicaba ngokuthi ibiza amadola ngamakhulu kodwa futhi angazi kulungile umshwayelense ulungile manje kungesikho ukubhekisela phansi lokho ulungele ngokuphelele ngakho ngangina umngane umshwayelense noma owayigayisa umshwayelense njalo umfo engangifunda naye esikoleni umfo wabo ubhala kwithe upper room ungumfundisi omuhle webaptist ngakho welma wenyoka kubaxaxa nami ngolungesuku wathi ibhili ngiyeza ukukhuluma nawe umunye umshwalense ngathi awu Wilma ngathi ngizokutshela bese lokho singabangani abahle ngathi futhi yonke into ngathi uma ufuna ukukhuluma ngesimo sezulu noma nangani noma yini engikulungile kodwa ngokuyodoba noma ukuthi ize ngiyathanda ukukhuluma ngalokho kodwa manje wathi awu wathi udinga ngempela umshwalense ngase ngithi nginaso isiqiniseko futhi wathi manje ke ngiqaqela uJesse lowo ngomfowethu usevele ukuthi engisele ipolice na ngathi qabo ngingami wangibuka njengokungathi ngingumzenzisi yabo ngoba wayazi ukuthi ngingenamshayelense ngakho wangibuka ngase ngithi ya ngathi nginesiqiniseko wathi uyini na ngase ngithi siqiniseke sibusisiwe uJesse ngowami kunambitho kungaphambili okunje kwenkazimulo yobuNkulunkulu indlala ife insindiso ethengwe nguNkulunkulu eza lwengo moya wakhe ngigezwe egazini lakhe
he said Billy that's very good but that won't put you up here in the graveyard
wathi Billy lo muhle kakhulu kodwa lo ngeke ukufake phezulu lapha emathuneni ngathi kodwa uyongigibha angikhathazekile ngokungena ngikhathazeke ngokuphuma usomabhizinisi ngisebhizinisini uma ufuna ukukhuluma ngomunye walona ngale nami ngiyajabula ukukwenza nawe kodwa kuyindenhle ukuba nenhlanganyelo ngikholwa ukuthi kwalotshwa embhalweni kumnandi futhi kuthokozisa kanjani ukuthi bazalwane bangahlala ndawonye ebunyeni kufana namafutha ayese silevini sika-Aaron ehlela emphethweni wezingubo yakhe kunento ethize ngenhlanganyelo uNkulunkulu yedwa ekuqaleni wayenguNkulunkulu yedwa wayengesuye ngisho uNkulunkulu ekuqaleni benikwazi lokho na wayengeke uNkulunkulu yinto ekhonzwayo igama lesingizi niyabo njengoba engu Elohim okhona ngokwakhe wayengesuye ngisho uNkulunkulu kodwa nguye kwakuyizingxenye ezingahlanzeki njengomcabango wakho niyabo umcabango wakho ngifanele ngibone ukuthize bese kuthi ke ngicabanga ngakho bese ke uba ukukhuluma nezwi lingumcabango zokalisiwe ngakho kuqaleni wayekhona lizwi wayekuNkulunkulu lizwi wabonakaliswa niyabo wavezwa futhi manje konke kuyafana kufana njengoba sinjalo sizalwe ngokusha sinokuphila kuphakade uma sinokuphila kuphakade zinye kuphela isimo sokuphila kuphakade lo nguNkulunkulu futhi siyizingxenye zakhe ezingehlukaniseki manje ngingakhuluma phakathi kwamaKristu ngalendlela siyizingxenye ezingehlukaniseki uJesu weza njengomhlengi
Angako
kukholwayo lokho na ukuhleka kusiko kudala into enje ukuhlenga ngokubuyisela lokho bese kuvele kukhona niyabo
ngakhona
sibani nani yabo konke konke kusezandleni zakhe washi lasedongweni lihambi ngokungesikho konke kufanele kube ngalendlela futhi kuzilethe kulendawana manje futhi ngiyethemba futhi ngempela ngiyethemba ukuthi ngamunye wenu muntu lapha kuloku kuza ngezilelunga nalenhlanganyelo enhle ukuthi uzokuxoxa lapha nalendoda kahle ngizofanele ngiyixhawule nje umongameli walomkhandlu futhi ziqinise uDavide wathi waziqinise kumelana nesitsha nawe ndoda ufuna ukwenza konke ongakwazi ukuziqinisa ukuba umelane nesitsha silapha njengabafo bevangeli ligcwele niyabo siyalikholwa siye emsebenzini futhi siphume bese sithole abanye balaba abafowethu futhi sibangenise noma ngabe ivangeli ligcwele noma kusilo futhi sibangenise emhlanganweni yethu yethu futhi sikhuleke futhi senze ingxenye yethu kuqinisa umzimba kaKristu futhi ngalokho siziqinise thina uqobo uNkulunkulu abanani anisize noma ngasiphi isikhathi engingaba usizo kinina ngaziseni manje asinga phambi kokuya ezweni angifuni ukunigcina lapha isikhathi eside kakhulu njengoba ngishilo sikashanene esedlule ngithi kunenza niyazi futhi ngizodingeka ngithi kucabanga ngakho ngokunenza nengqondo yami yinhle kakhulu kwasekuqaleni nje ngakho nje ngizofanele ngithi kuthathe isikhathi sami futhi angazi ngangaphezu nje kwalokho angitshele ukuba ngikusho futhi ngifake enkathazweni ngezinye izikhathi kungikhiphe kuyo ngezinye izikhathi ngakho ngisho nje lokho akushoyo kodwa ngaphambi kokuba siye ezwini asiye kumqalisi ngesinye isikhathi esedlule ngangigibele ngihamba nodokotela wezobunkulunkulu odumile abaningi benu bangahle bamazi uWilliam Booth Klibborn futhi ushumayela ivangeli ngezilimi ezisikhombisa futhi sasikhuluma ngunkulunkulu nezingxenye zakhe ezingehlukaniseki futhi ngangikhuluma ngazo ngathi kufane nedayimani unkulunkulu njalo niyabo ngase ngithi bese kuthi-ke lezi ziphiwe okhuluma ngazo ngathi nje zingukubonakaliswa kothando lukankulunkulu futhi ngathi njengase-Afrika umongameli wemayini eKimberley wayengomunye wabangenisi bami emgqeni wangithatha wangiyisa izimayini zamadayimani eKimberley ngani ungawathole lele esitaladini awulinge ukugcine lilodwa ngaphandle uma lisikiwe lizofanele lisikwe ngephuli ngakho manje-ke idayimani likhulu kakhulu linawo umlilo kulo uma ulifumana qabo lizofanele lisikelwe lokho futhi lowo wakungunkulunkulu futhi wadingeka ukuba linyazwe ngenxa yeziphambeko zethu futhi alinyazwe ngobubi bethu uyidayimani likhulu bese kuthi-ke uma usika idayimani nake naqaphela na lisika libe umumo ongamakhona amathathu nelanga libheke kulelo lizobonakalisa imibala isikhombisa niyabo futhi ubuka kubomvu ngokubomvu ubonakala kumhlophe binikwazi lokho na kunjalo ubomvu ngokubomvu lelo igazi igazi libomvu libuka uNkulunkulu ebuka isono esibomvu ngegazi elibomvu lisiguqula sibe mhlophe uphakathi enhliziyweni niyabo futhi futhi ngakho manje kulokho ngathi uNkulunkulu wachozwa wasikwa linyazwa ukuba abonakalise kule misebe njengoba kushaya iyizwi likaNkulunkulu elikhulu libonakalisa ukuthi uNkulunkulu yini nalo mnumzane Klibborn wathi kodwa ulazi ibhayibheli lakho nje ngathi lokho kungahle kube iqiniso ngiyamazi umqalisi kahle impela ngakho lokho yiyinto enkulu uma ngimazi umqalisi ukwazi yena noma ngabe wazi lonke izwi noma ulazi ukwazi yena nje ngikholwa ukuthi kwakungu Hudson Taylor washo esithunyweni senkolo esincane ngezinye isikhathi sathi mnumzane Taylor ngisanokwemukela umoya ongcwele sathi ngaya kothola iziqu zami zobungcweti na wathi ngingazami ukukhanyisa isibani ngenkathi ikhandlela selivuthe uhafu phansi malikhanye ngesikhathi esavutha kulungile ngamanye amazwi uma ungazi ukuthi uthini hamba usho ukuthi lakhanyiswa kanjani lokho kuhle ngokwenele nani full gospel prospect businessman yenzani kufanayo ningani ndidinga ukuba nilinde futhi ube umshumayeli ngaza nje lokho asevele ekwenzele khona lokho enikuhlanganele lapha ngokuthi fakaza ngalokho akwenzele khona lokho kuyokhanyisa isibani kwabanye ukuba bakhanyiswe yileso sasikhanyiswa kanjalo izibani ethabenekele izinye kwezinye hayi isibani sangaphandle kukhanya okusha ngeba isibani esifanayo okusho ukuthi uNkulunkulu ofanayo kusukela le ukhanyisa isibani asikhulume kulomqalisi omkhulu sisakhothemisa amakhanda ethu.
Heavenly Father, to come together now in heavenly places, this we realize is not a church building.
Baba sizulwini ukuhlangana manje ezindaweni zasizulwini lokho siyaqonda kusiyona indlu yokukhonzela ngokabaziki lokho ikhiwanisi nezinye eziningi izinqubo amalayini nakho konke bahlangane phakathi lapha kodwa kulokhu kuse yibandla ngoba izithunywa zombuzo zibuthanele ndawonye.
And we feel already from these testimonies and hymns.
Futhi sizwa nakuba sekuvele kulobu bufakazi namahubo siyazizwela ngobukhona benkosi enkulu siyazi ukuthi lapha.
Futhi
manje sisa njengabantwana kunikeleni kuwe izindumiso ngezindebe zethu. Mhlawumbe kungesikho ngokwenqubo enkosi kodwa nje abantwana uyakuqonda. Kungenandaba ukuthi siyozama kangakanani ukusebenzisa inhlonipho yethu yokuziphatha nenhlakanipho kungahle kungavele enhliziyweni kuyinto engeyokwenziwa efakwayo kodwa uma thina kuvele enhliziyweni yethu sinika wena ukukhonza okuphakathi lapho ukwenzela wena ngiqinisekile kuyomukelwa.
Bind us around the car.
Manje siyakhuleka ukuthi uzosibopha ngentambo kamoya ngcwele ubuthele izinhliziyo zethu ndawonye bese ukhuluma nathi ngezwi likaNkulunkulu.
Usisele umkhandla
omncane Nkosi, upha amandla okuqina. Mina iNkosi ngikutshalile ngiyakukunisela imini nobusuku. Funa abanye bakungcothule esandleni sami. Ngiyakhuleka Nkosi njengenceke yakho babusise baqinise Nkosi ukwenzela umbuso. Usisele onke ibandla imelwe lapha kulokukusa nawo wonke umuntu futhi uma bekhona lapha kulokhu kusa abangazindisiwe ngempela ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi leli kuzoba yihora ukuthi bazothola ukuthi abenele ukuhlangabezana nokufa ukuthi bazomukela isiphiwo sokuphila kuphakade ngoJesu Kristu indodana yakho ngokuba sikucela egameni lakhe. Amen. Manje emihlanganweni ngicabanga ukuthi sengishumayele kini kakhulu kakhulu na yonke into emihlanganweni angifuni ukuthatha ngishumayele intshumayelo futhi ngicabanga ukuthi akulungile ngempela ukuba nombuthano ngale kokufunda izwi ukukhuluma nje kancanyana ezwini ngakho lapha ngikhethe ezwini lapha umdlalo sesiteji ngeyomncane ndatshana abanye benu nginikeze izikhathi ezimbili noma ezintathu kodwa ngicabanga ukuthi izobekezelelwa futhi ngangibekezelela kancane ngiyana nje ngalokhu ngizozofunda incwadini kalokho ngcwele esahlukweni seshumi nesishiyagalolunye ngiqale ngevesi lokuqala indilibe encane ixake kakhulu ukucabanga ngendawo enjengalena ukuba nayo kodwa nokho lonke izwi liphefumulelwe ngokufitha endaweni yalo futhi ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu uzothatha lelizwi bese lifitha phakathi impela lapho lingelakhona lokho kusa.
Jesus entered and passed through Jericho. Behold, there was a man.
Jesu wangena eJericho wadabula khona bheka kokukhona indoda igama layo linguZakewu ingumthelisi omkhulu icebile yayifuna ukumbona uJesu ukuthi ungubani. Angifunde lokho futhi ngoba ngifuna ukugcizelela lokho.
And he sought to see Jesus who he was.
Yayifuna ukumbona uJesu ukuthi ungubani yahluleka ngenxa yesixuku noma ngokuba yayimfushane.
And he ran before and climbed up into a sycamore.
Yagijimela phambili yakhwela emthombeni ukuba imbone ngokuba ibeza kudlula ngakhona.
And when Jesus came to the place,
zifikile uJesu kuleyo ndawo wabheka phezulu wayibona wathi kuyo, Zakewu shesha wehle ngokuba namuhla ngimele ukuhlala endlini yakho. Kungathi Nkosi ngenezele izibusiso zayo kufundweni kwaleli izwi layo.
This man little character.
Lendo dwa umlingi zomncane sicawu sethu sivulwa eJericho manje eJericho akungu muzo phansi kuna yonke ePalestine futhi usesigodini neJerusalem ali phezulu entabeni phezulu egqumeni.
And if you notice Jesus when he came to the earth.
Kujumani kapelile uJesu ngenkathi efika emhlabeni wanikwa phakathi komuntu. Igameli phansi kuna wonke anganikwa ukufika kwakhe wayengubhelizabhule lelo kwakuyigameli libi kuna wonke ababengaze bambize ngalo lelo ngudevil umbhule umoya omubi.
They called his work an evil spirit, the un
babiza umsebenzi wakhe ngomoya omubi ibandla elingazilungiselele ukuhlangana naye nginike igama elesabekayo Belzebule.
And he came the most humblest birth that could ever be born.
Futhi wafika ukuzala okuthobe kunakho konke kokungake kuzalwe umama ongumlimi engenayo ngisho nendawo yokucambalala ukuba belethele ingane.
And his swaddling cloth
nembelekwe yakhe siyatshelwa yayithathwe ejokweni lenkabi leyo abamsonga ngayo emkhombeni esitebeleni esinukayo phezu kobulongwe esitebeleni nesitebele akusiso ngisho lesitebele silungile umgedo omncane engxenyeni yequma.
And he dealt with the
futhi wanakana nabancinyana ukudlula bonke izimpofane zabantu futhi wenqatshwa izinhlangano eziphakeme kunazo zonke wenqatshwa ngabakhe uqobo ibandla lelifanele limazi kodwa limazanga babengaqeqeshiwe ezwini ukuba bamazi.
Futhi
siyathola futhi ukuthi wayemzini ophansi kunayo yonke eyayisePalestine iJericho. Ngiyakhohlwa ukuthi ungamafidi amangaki ngaphansi kweleveli yolwandle phansi le. Wazedlisa yena uqobo kakhulu kwaze kwathi indoda encane kunawo wonke yomuzi yadingeka ikwele esihlahleni ukuba imbukele phansi kodwa yilokho yizwe elakucabanga ngaye. Bamnika kubucayi kakhulu kufa kunzima kunakho konke ukuthi noma yimuphi umuntu wangafa ngakho wafa njengesoni. Ukuyihlaza kakhulu ayingafa ngakho wawundu lwezingubo zakhe zasuka kuye futhi ngobani yabona emifanekisweni ebaziweyo nokungenokunye bamumbathize indwangu kepha wafela ihlazo bawundu lwezingubo zakhe zasuka kuye ngokuphelele bambethela esiphambanweni ehlazweni omncinyana kunabo bonke ukufa okunzima kunakho konke kwakunganikwa bamnika khona futhi yiloko izwe liyalikucabanga ngaye kodwa uNkulunkulu acabange ngaye kwaze kwaba umnika igama angaphezu lonke igama okwethiwe ngalo amazulu nomhlaba waphakanyiswa phezulu kakhulu kwaze kwathi izihlalo zakhe zobukhosi ziphakeme kakhulu kudingeka buke phansi kubona izulu ilokho uNkulunkulu akucabanga ngayo. Ngiqinisekile ukuthi leyo yimicabango yethu kuloku kusa futhi lingaphezu kwalo lonke igama angaphezu kwalo lonke igama elingethiwa ngisho nawo wonke umuntu osezulwini nasemhlabeni wethiwe ngoJesu nangaleli gama wonke wonke amadola ayokukhothama phansi nazo zonke izilwimi ziya akulivuma. Zakheu wayengusomabhizinisi nje emzini waseJericho futhi kwakungangabazeki wayeyindoda elungileyo endleleni yakhe wayeyakezithi ngiyakholwa engumuntu olungileyo njengoba wayenjalo kufanele ukuthi wayengowelinye ibandla elinye lamahlelo angalolo suku akezithi wayengumfarisi.
And he really
Kuriyena ngempela wayengahambisani nemibono yomkakhe ngesithi igama lomkakhe kwakunguRebecca futhi wayengahambisani nemibono yakhe ngoba wayekholelwa kuJesu.
She believed him to be just one.
Wayemkholo kuba uyiloko ayeyikho Mesiya ngoba wayekade mbonile enza isibonakaliso sikaMesiya. Uzifazane ngumHeberu, amaHeberu alandela izibonakaliso nabaprofeti ngoba lowo kufanele kube isithunywa sabo. Ingalezo sizathu ukuthi babengafanele neze behluleke ukuba bamazi ngoba wayeza eyindodana yomuntu. Ngene konke lokhu kusebenzisana lapha noZakheu ngokuba indodana yomuntu izile kufuna futhi ihlenge kulahlekileyo uyindodana kaAbrahama ngenkathi bamsola ngokuhamba nezoni. Ngakho siyabona ukuthi kufanele ngabe bakuqonde lokho kodwa bakuqondanga babenesayense yabo ezenkolo yokuphila kahle nokuba ngabantu abalungile nokunye nokunye kodwa abaqondanga ukuthi ngempela uMesiya wabo wayezoba yini. Niyazi ukuthi lokho kungaba njalo futhi na lokho kungenzeka kalula ukuthi besingeyiki ukuqonda ngenye indlela. Manje yinye kuphela indlela yokuba siqiniseke lokho ngokuthi sithole ukuthi wayengubani. Manje ke umbhalo uthi unguye. Sithole ukuthi uyozibonakalisa kanjani noqobo ngesikhathi sokuphela. Ulotshiwe nebo akenzi lutho aze ayembule kuqala. Washo njalo embhalweni akenzi lutho aze akwembule ezincukini zakhe abaprofethi futhi ukwembulile. Nalowo ngumprofethi wakhe, lena incwadi yesiprofetho, isambulo esiphelele sikaJesu Kristu konke kusukela le. Akukho okuzonezelwa kuyo noma kususwe kuyo futhi bezifanele siyicingisise futhi sibone. Nesibulune siphila kulo ngoba singahle sibanje ogibeni olufanayo. Ngakho siyathola ukuthi ngalesi sikhathi ukuthi loza ke umlingisa wethu omncane kulukhukuza losomabhizinisi wase Jericho si ngahle kuba wayengowekiwanisi uma kwakukhona into enjalo noma into ethize kuyifanekisa. Angahle kuba wayeyilunga lenye yezinqubo ezinkulu lapho yayikhona eJericho. Ungabazeki indoda evelele yesikhathi sa yosayo futhi wayengowebandla. Kodwa into embi esiyitholayo ukuthi wayekade ethathe uhlangothi nombono wesimoteni, umbono odumileyo ngoJesu. Futhi uJesu uyizwi nezwi libonakalisiwe linguJesu, niyabo? Futhi ngakho wayekade ethathe uhlangothi lombono odumileyo ukuthi wayengesuye umprofethi ukuthi uphela wayeyiyi. Angifuni ukushelela igama njengoba besingakubiza namhlanje ngomkhohlisi ongenalutho, yinto nje eqokisiwe. Kodwa nebo usathane angalingisa lokho ngokuphelele impela kuze kube nzima ukwazi ukuthi ikuphi okulungile noma okungalungile. UJesu wathi kuyobanga leyo ndlela ngezinsuku zokugcina okuningi kakhulu kuzifanisa nomunye, njengoba oJane noJembre bamelana noMose. Kumbulani lawo indoda amabili ayengenza noma yini uMose no-Aaron ababeyenza. Kodwa into kuphela uMose ayeyazi neqinisekisiwe, awu akazange afike uJane noJembre ukukhulula izigqila. Mose weza ngegama leNkosi ukukhulula izigqila, niyabo, ngoba wakulotshwe kanjalo. Batshela Abrahama inzalo yakho iyokungubala iminyaka engamakhulu amane, kodwa ngiyakubakhulula. Ngakho uMose wayenoyisho kanje Nkosi, kodwa babengeke bakulungisa noma yiluphi uhlobo lwesiphiwo ababengaluveza. Bona bekwazi abakaze banake abalingisi babo bahlala khona enqonezwi. UNkulunkulu ekugcineni umemezelile futhi niyazi ukuthi washo ukuthi kuyoba njalo ngezinsuku zokugcina, njengoba uJane noJembre bamelana noMose. Kunjalo nalawa indoda nomqondo onolunya ngeqiniso, kunjalo niyabo, ezifanisa ngokulula nje. Ngakho kuyabadida kancanyana abantu ngezinye izikhathi uyabathethisa, kodwa nokho akusikho ukuthi ubakhonzile yingenxa yokuthi ubakhonzile. Kuthiwani ukuba ubune umfanyana wakho behlezi phandle lapha maphakathi nesitaladi futhi ubuyophuma bese uthi uniyathandwa, ngicabanga ukuthi ufanele uhlale phandle lapha, ubeyothi hamba unake izindaba zakho. Buyomnika okuncane, nikubiza ngani? Njengobabayi wami enginika na isibuselela mali esisiqalo sakho konke sezinqe. Yileyo indlela okushiwo ngayo na lokho abeyokudinga. Futhi kanjalo lokho ngezinye izikhathi ofanele kunike ibandla, kube sikho ngenxa yokuthi umkhonzile uJunior, kodwa ngenxa yokuthi umkhonzile uJunior. Niyabo, uthando luyaqondisa lokho uJesu wayengena nzondo ngabo, waye bathanda futhi ufanele abaqondise. Ngakho sithola lo mfomncane noRebecca umkakhe, futhi wayekhona ukuthi wayengumprofethi, umprofethi uQobo. Babengenayo umprofethi amakhulu namakhulu eminyaka, babazi olandelayo enkundleni umprofethi wangempela olandelayo wakuyoba nguye, niyabo, babazi ukuthi wayefikile ngoba kwaprofethwa. Ngakho abaprofethi babenqamukile kwase kuthi ke ungena enkundleni, futhi wayekade sibonile leso sibonakaliso sobumesiya, futhi wayazi ukuthi kwakuyilelozwi, nebo, wayekade elifunisisile. Ngakho umdlalo wethu wasesiteji uqala lapha kufanele ukuthi kwakungubusuku obubi kumfomncane kwakungubusuku obungenakuthula futhi wayengenabuthongo wayeginqika ngapha phezu komqamelo wakhe ubusuku bonke gulugunqu abaningi bethu bayazi ukuthi lezo uhlobo lobusuku bunjani Nyawo Rebecca wayazi wayixhumene nabafundi kanjalo njalo wayazi ukuthi uJesu wayezongena emzini ngokuso kulandelayo futhi wayekhathalele kakhulu kowakhe kowakhe umyeni ukuthi wayemfuna ukuba alethe ubuso nobuso noJesu futhi indoda eke yama ubuso nobuso naye wenza ukuthize kuwe akafani nenge indoda wehlukile futhi wayifuna yena ukuba aqiniseke ukuthi umbonile ubonile umsebenzi yakhe futhi wazi ukuthi wayeyilo mesiya nabo babapristi nabo babethe akukho lutho kukho yinto embumbulu nje ihlaya ngokukhohlisa kodwa wakukholwa ngakho wayekhuleka manje uRebecca uma nifuna ukuthola usomabhizinisi wakho uZakewu ngokwempela phambi kukaJesu qala nje ukukhuleka angeke kuthole ukuphumula ngakho isikhathi sesisondele kakhulu ekugcineni ngakho ubuso kulandelayo uJesu wayezedlula ngapho ngakho bonke ubusuku wayesonteka empedeni futhi wayelusizi futhi yosifazane lele lapho ekhuleka futhi akungabazeki maphakathi lobusuku lapho bevuka wayethi ngiyakubonga Nkosi ngiyazi yamsebenza manje uma uhamba ukuyobona uZakewu wakho engaphumuli yithi nje ngiyakubonga Nkosi ngiyamsebenza manje uma umbona ethola ukuba nenhliziyo encane kakhulu akafuni ukuba usaphinde uye esontweni niyabo ngeda kulezo zigejane ungabe usehlela lapho akukho lutho kukho bekezela nje uNkulunkulu uyasebenza niyabo ileyo ndlela kwenza ngayo niyabo akahlaliseki nje akakwazi ukukumela ngakho siyathola ngobuso kwelandelayo kusesekuseni kakhulu mlingisa wethu omncane uphuma ngesinyelele empeteni bese eyangale bese zigqokisa kahle ngezimpahla zakhe ezingcono kwedlula zonke niyazi ingubo yakhe kanokusho ayenayo futhi lungisa kahle intshebe yakhe bese kame izinwele zakhe noRebecca umpopola ngaphansi futhi uyambona wazi ngalezo zikhathi ukuthi kukhona ukushaya amanzi ngakho uthi nyelele windini bese buka ngale futhi abone ukuthi uyabona uphapheme gqabo ungayengaphapheme ngokwalokho akucabangile uphakamisa iketenisi bese buka phandle futhi kwase kusa ngakho uyazilungisa wonke yabo uma uya kokhulekela uthize into ethile izokwenzeka kukhona lapho sidluleka khona bangani ukungakhuleki ukukhuleka inothi lokuqala cela uyakufumana unakho ngoba ucela uceli ngoba ukholwa cela ukuchichima ukuthi izinjabulo zakho zicwaliswe cela futhi ukholwe ukuthi uyakwamukela ukucelile ngakho ke bambelela kukho ungakuyekeli uma kuyisethembiso eBhayibhelini futhi kumbuliwe kuwe ukuthi uNkulunkulu uzokunika khona bambelela kukho leyo yindlela nje ayenakho ayenakho kwambulwa kuye ukuthi uZakewu wakhe wayezosindiswa ngakho wabambelela kukho ngqo ngakho lapho esaphuma emnyango wathi Zakewu kungani ulungiselela kugqoka kusesekuseni kulokhu kubusa na oh wathi sithandwa ngicabanga ukuthi bengizo niyazi ungenza lonke uhlobo lwezaba Zakewu ngicabange ukuthi bengizophuma bese ngithole kuphefumula oh kuphefumula umoya ofreshi niyazi uhlobo lwe ubungayisheshisele into njengaleyo niyazi futhi owesifazane wayazi into ethize ngakho nangu ephuma eqalaze emuva endlini niyazi lapho esaphuma ngesigwaqana eqalaze emuva owesifazane jeqeza ngefasitele elinesibu ugo eziphanjaniswe nezinsimbi niyazi ebuka kubabona ukuthi yayenzani wazi ngale nkathi ke weguqa wathi ngiyakubonga Nkosi ngikhole ukuthi sekwedlule konke manje simthola ihamba ngakho uma unezake wakho ezanze emhlanganweni kulokhu kusa uyahamba angahle kuba uhlezi lapha ngakho uyahamba simthole ihamba kangako empeleni Lakho waqala waphuma idalaza emuva ebona ukuthi akukho umuntu owayembekile niyazi wathi manje uyazi ukuthi ngizokwenzani na asiguqulele imicabango yethu kweyakhe manje umngamo bexoveke wonke kulona ubizwa ngokuthi umprofeti wasekalile kanti umpriest wami nomelusi ungitshele ukuthi ayikho into enjalo ngalezi zinsuku zonke lezi zimangaliso nezinto olunye ohlobo lwamahlaya kukhohlize nje akukho lutho kukho ukuthi ngizokwenzani na ngizokwehla ngqo bese ngimnika obunhliziyo obuhlobe bami sizathu naloko kuzongenza indoda evelele kulo muzi yabo lapho ngingambizela phansi ebusweni bakhe ngizokwenza lokho ngakho uyaphuma wathi manje uzongena ngohlangothi lwaseningizimu qhabo noma ohlangothini lwasenyakatho ehla ivele eJerusalema yena ivele kwadani eya eBerisheba ehla wathi ngizongizongizo wehla uvele eJerusalema ngakho ngizokwehlela lapho ngasesangweni lasenyakatho ngizombamba ngenkathi engena futhi ngizoma lapho ngqo futhi ngizothola ukumbuka kahle futhi ngizomnika ubunhliziyo omhlophe bami bangako zake lapho ezinsukwini zamanje bakhuluma ngoJesu emhlanganweni isigejane sabagingqika bangcwela kukho lutho kukho uma ngingake ngibambe leyo ndoda engizokwenza niyabo ngakho wehlela esangweni kodwa yinto ecakayo yayingukuthi niyazi wayezomtholela indawo khona ngo esangweni amtshele ukuthi wayengosomabhizinisi wayengowekiwanisi wayengowezinhlangano nazo zonke iqembu leqoqo labafundi kolishi lomuzi yena wayengomunye wezikhulu labo futhi wayevelele futhi ehlonishwa wayesakamuzi esihloniphekile futhi ngokwempela wayefuna ukumtshela ukuthi wayengadingi ukuba aze kulelo dolobha babenenqwaba yabashumeli nenqwaba yamabandla babengadingi imibono yakhe ngapho ngakho uziqhenya wehle ngomgwaqo nezifuba sakhe ziqoshile niyazi futhi ohe ini na ngani umfundisi angahle amenze idikoni uma benza ukuthize okunjengalokho ngakho wehlela esangweni kodwa yile xakile awu niyazi ngandlela thize kuyinqaba kodwa yonke indawo lapho Jesu evela khona ngokuvamile kuba khona uthize lapho kuba mlalele niyabo futhi ngaphambi kokuba afike lapho wezo umsindo futhi babecula zonke izinhlobo zamaculo futhi udumo kuNkulunkulu oluphezulu nawonke lamahubo amnandi ababewacula nabanye bempompoloza futhi bememeza akuxakile lokho lapho kukhona khona uJesu kuhlala njalo kunenqwaba yomsindo na niyabo nje ku niyazi wangena ethembelini waze ngolusuku phakathi eJerusalema njalo futhi ngenkathi engena baphula masundu futhi bampompoloza futhi lapho kwakumilabo lapho labo professor bezinhlangano nezinto nabapriest futhi bathi bathuliseni wathi uma bethula amatshe ayomemeza masinyane niyabo into ethize izomemeza uma esefikile kunjalo ngiyazi ngenkathi uAaron engena eShekhina ngaphambi kweShekhina wayefanele agcotshwe futhi waye izingubo zakhe zazifanele zibe nepomegranate nesikhenqezo futhi leyo ndlela kuphela ukuthi babazi ngayo ukuthi uAaron wayesaphila uma bezwa lo msindo futhi uma ngicabanga lokho leyo ndlela kuphela ukuthi uNkulunkulu azi ngayo uma ngabe sisaphila noma qhabo uma uzo umsindo mncane uthatha noma yini efe kakhulu ukuthi ukuthize kwenzekile kuyo ngakho babezosho uma ngabe wayesaphila noma qhabo ngomsindo owawenza ngakho uzake wawuzo wonke lo msindo ezantsi lapho futhi ngakho uma efika lapho amasango ayeminyanisiwe futhi phezulu ezindongweni nayo yonke into futhi wayengumfo omncanyanyana empeleni ngakho wacabanga ngizombona kanjani na uyizobe kunabaningi balabo bagingqika bangcwele bemzungezile kuze kube angekwazi nje ukumbona ngakho uyazi wathi ngazi into yini angeke ngikwazi ukumbona lapha ngoba ngincane kakhulu ngiyazi wehlela kwendincintisana nabo ukuba hazi esindo sakhe sasemini ngakho angiboni ukuba ube yindoda yanoma yibubu ubuhlekane bezoza indaweni yami yebhizinisi isitolothenga udlele kuso sami kodwa wehlela kwalavinski noma ngithemba ukuthi akekho ulavinski lapha Ngakho manje ke empeleni wehlele esitolo thenga udlele kuso sakhe futhi ngempela iphakela ukudla okungcono kwedlula konke futhi ingakwenza kanjani indoda ngisho noRebecca ilunga lebandla lakhe bese kuthi uya endaweni njalo na awathi ngazi into yinye ngizokwehlela lapha lapho umgwaqo obanzi haleluya phambana nestaladi uudumo uzonqamula ngaleyo ndlela ngiqinisile khona lapha ngqo ezansi sitaladini somuzi lapho umgwaqo obanzi uhaleluya nesitaladi uudumo bephambana khona njalo ngamthola ngalapho ngqo ngakho washiya isixuku wasegijima ehlela lapho wasecabanga manje wazilungisa kahle wonke wayesethi manje uma yeza ngasekhoneni ngizomtshela ngimnika ubunhliziyo omhlophe bami ubeza kudlula ngalendlela ngakho ngizo uma edlula ngapha ngakho wayesecabanga uyazi ukuthini leso sixuku sizomlandela sihlale senza lapho isidumbu sikhona zinkozi ziyabuthana hayi izinkukhu inyone ibophezeleke kulumhlaba ukhozi lwasezulwini liyobuthana nesidumbu inkukhu ingumzala walo niyazi ulapha ezansi lapho amagundana nayo yonke enye into ingamudla ngeke ukhozi lubeke sidlele salo phezulu le lapho esihlahleni akukho umuntu ongafinyelela kuleso izilwane ezincela igazi lezinye azizikathazi zindizela phezulu kakhulu manje omadle ezinye nomalumana nezinto azizi kuzikhathaza ukukhozi zithanda ukudla kokhozi lokhu yikho niyazi uJehova ulukhozi yena qobo futhi usibiza ngamachwane okhozi abaprofeti bakhe bayizinkozi ababoni ukhozi liwambela phezulu kakhulu ayikho enye inyoni engalulandela ngani uma ukebe uzama ukululandela uyobuthuka kunjalo ileyo ndaba namhlanje abaningi kakhulu bazama ukuzifanisa nomunye luzothola masinyane uliyekela lokhuphuke ngaphezudlwana zonke izimpaphe ziyophuma zindize kunjalo bayoba phansi kumbulwane lo lufanele lube inyone yakhiwe ngokukhethekile futhi umuntu angalalela lelizwi ufanele abe nokwakhiwa ngokukhethekile akhiwe nguNkulunkulu hayi amakholiji ezenkolo siyajola ngenkathi uma eyango kuphakama uma izimpaphe zakhe zingeke zahlala uyomsiza ngani nenyinto uma evuka lapho ngathi wani uma evuka lapho futhi usephuphuthekile futhi akasaboni lutho na niyabo ufanele abe namehlo futhi niyabo ukwazi ukuthi yini ayenzayo uma ephezulu lapho ngakhozi kanjalo izinkozi zikaNkulunkulu ngenkathi uye ngokuphakama ubona kude kakhulu uyabuya futhi ubikezela okulungisa lelo kwenzeka ngiyaqonda na ngicabanga ukuthi lowo mfowethu oyikhalade emuva lapho ebengaqonda lokho kahle kakhulu kulokhu kusa niyabo manje qaphelani manje ke siyathola ukuthi wathi uma ngima lapha leqembe lifanayo lomsindo ngasoze eze iphimbo lami bayampomboloza futhi beqhubeka kakhulu ukumsola kwami ekungeke kwashe lutho lokho kuhle ngakho manje ke wathi kodwa uyazi ukuthi ngizokwenzani na ngizokutshela ukuthi ngizokwenzani kunesihlahla samthombe simi lapha futhi ngizogibela kuleso sihlahla samthombe futhi ngenkathi edlula ngizombona khona ke ngizophumela ngqokwe liki lamagatsha futhi ngizomtshela ngifuna ukumtshela khona futhi uzokwazi ukuthi nginguza ke uyilunga laleli hlele lihle zansi lapha ngizomtshela ukuthi ngingowa kuliphi nokuthi umpristi wami ucabangani ngaye awu lokho kungahle kulunge iyaqalaza wazicabanga manje itelandelayo igatsha lokuqala lithi alibe amafiti ayishumi kuphakama futhi cishe ungamanyathela amane kuphela kuphakama ngakho uzowathola kanjani amafiti ayisithupha alandelayo na yabo ngakho uyazibuza ukuthi ingagibela kanjani lapho ayikho enye indlela kuye ukuba finyelele kulo futhi uzofanele agibele kulesi sihlahla ngakho uyaqalaza kodwa kukho lutho ngaphandle niyazi ukuchithwa kukadoti ngokungakafiki namanje kulokhu kusa imiqomo kadoti awuhleli ekhoneni ucabanga uma kuphela ngingaletha lo mqomo kadoti ngapha wena ke ngi lowo bungangenza ngibe muthe ngokwenele ukuba ngikibele lapho bese ngibambelela kulelo gatsha lokuqala kodwa nginqumile ukuba ngimbone ngizombona yazi kunokuthize ngakho uma umuntu efuna ukubona uJesu udlula kwezinye izinto ezangempela kakhulu nebo kodwa nebo uNkulunkulu wayesebenzana naye ngokuyini na imikhuleko kare ibheka iphendulwa niyabo awuya ngale futhi umgoqi bengakabibiko namanje kulokhu kusa nemqomo wawusinda kakhudlwana ngakho akangakwazi ukuqukula wayeyemncane kakhulu ngakho wazama futhi akangakwazi ukukwenza kwakunendlela iyodwa kuphela engakwenza ngayo lokho ngokuthi awubambe ngezikelo zakhe uqukule kodwa ugqoke ingubo yakhe engcono ukuze dlule zonke kodwa kukhona ukuthize ngakho uma ufuna ukubona uJesu kabi kabi uyokwenza noma yini niyabo uyokwenza noma yini nje uma ufuna ukubona yena kabi kabi ngakho uyaphuma lapho futhi niyabo uSathane uzozama ukukuqhelisa ukuba ukwenze futhi yonke into uzofaka endleleni kazo zonke izikhathi ukukhelisa ukuba umbone uyophuphuthekisa amehlo akho ngani noma yini angayenza kodwa uma unqumile uNkulunkulu uyokwenzela indlela vula ngapha kulokhu kuza futhi ungavumeli uSathane abeke ukuthile endleleni yakho esakho isikhathi nalokhu futhi ngizomela ngenze lokhu hlala uthule umzuzu
so he gets down stoops down
Ngoba uyakoba uyakothama igqokele ungubo kanokusho uzingcelisa ngempela manje bamba leli bucket likaDodi isikari nje ubamba futhi eqala kuphatha nakho kuguza ancintisana nabo kasekhoneni indlela kuyiyo lapha zakewo wathi awusoze ungene esigetsheni sabagenqeka abangcwele kodwa ulapha
Well here he sits. He's standing here now with
Oh, nangehlala. Umi lapha manje lebhagede lakhe likaDodi. Buso bakhe bakhe bubovu. Awu ancintisana naye wathi, "Awu bukani, nanga uzake, indoda esitholotheke udlele kuse zantsi lapha. Use ushintshile umsebenzi wakhe. Usele sikhundla sinje. Awu niyazi uyi usebenzele idolobha umqoqi kaDodi."
Well,
awu kunokuthi lokunye ngakho noma kunjalo uma unqumile ukubona uJesu uyokwenza noma yini wabambelela kulo lobuso bakhe bababomvu ubuso bakhe baqumba futhi nangu ehamba khona ngale ngqo waselibeka phansi yaqalaza wabayeka baya ngasekhoneni manje ke ugibela emgqingeni wasetshikiza kunyuka esihlahleni a-o uxolo bengingafanele ngisho lokho ukutshikiza niyazi lokho lokho yi bangaka bazi ukuthi yini ukutshikiza unyuka esihlahleni awu kulungileke niyabo ngamanye amazwi ugotele esihlahleni futhi ugibela lapho futhi nango ehlezi lapho ukhuluma ngenhlakanhlaka egcwele uDodi uyindawo engcolisiwe futhi ngesinye isikhathi uNkulunkulu ukuvumela ube kanjalo amen Ngizomunye namhlanje uyayazi indlela yabo enja na ngithemba ukuthi akungene mazingene ePentecostal yethu nakuba ngibona iphutshuka ingena ningena niqhawulana ngithatha uJesu njengomsindiso obhekene nami ngithanda ukuba bona befinyelela phansi lapha ealtare futhi bafe bishaye futhi beqabalala sebagxaza mathe futhi niyazi uma sasivame ukuba namahashi futhi ngenkathi siwaphakela isithombe sidliwa imfuyo esihlanyana impela sithombo esidliwe imfuyo sinobuswidi sinothu sasiwenza gxiza mathe uma nisondela ngokwenele eKhanani niyoxiza mathe kancane nani niyazi nidla kakhulu lolotho luvele eKhanani ngakho sethola ukuthi nangu phezulu esihlahleni manje sulo uDodi kuye kweyakhe entsha akacabanga ukuthi wayengenza lokho kumele nje uthile akukhulekele uyokwenza izinto ixakile futhi yawusula kanjalo futhi usaphazekela gonke bedeleni yakhe nasezizaleni zakhe zonke ehlezi lapha ukucosha wathi awu manje ngisiyo amahliphihliphi ngihlezi lapha wathi yazi uRebecca ungitshelile ukuthi lo womfo wayengumprofeti manje ngizolinda ngizocasha ngakho uhlala phansi lapho amagatsha amabili ehlangana khona kwenza indawo ekahle yokuhlala futhi ubozi uhambe kade kangako futhi zilihambe kade kangaka kulokhu kuza zakewu uhlezi nawe lapho kuhlangana khona izindlela ezimbili yakho nekaNkulunkulu niyabo uma uziveza ubala wena uqobo ngokwenele ukuba uphumele lapha lokubusa awu ikhuleko kaRebecca sizophendulwa kodwa uhlezi lapho kuhlangana khona izindlela ezimbili manje yakho nekaNkulunkulu niyabo futhi wahlala lapho futhi wacabanga wathi wayengumprofeti zonke lezi zinto wayengacabanga imicabango yezinhliziyo zabantu futhi abambulele yona futhi abatshele okwakungalungile ngabo futhi oh lento ngokuthi Nathaniel uye wamemeza futhi wamtshela ukuthi waye ngaphansi kwesihlahla phandle lapho.
You know,
niyazi angizukuthatha mashanze, ngizozimboza wonke phezulu lapho esihlahleni, ngakho ngisesihlahleni nami.
Futhi ngakho
ngikholwa ukuthi ungumprofethi, noma kunjalo angikukholwa nje ngoba umpriest wami ungitshela ukuthi ayikho into ekuthiwa abaprofethi azingaze zibe nabo amakhulu eminyaka. Ngakho manje kusobala niyaqonda ukuthi nginikeza umdlalo wasesiteji lapha ukwenza iphuzu. Ngakho uthola wonke amagatsha wase wadonsela ngakuye yonke indawo wazifihla kahle impela, wathi manje uma inyuka ngomgwaqo obanzi haleluya, esuka kuhaleluya ujikela kuudumo. Ngakho khona la ngoyikoneni uma esenyuka ngaleyo ndlela ngikathi jike ikhona ngizozishiyele iqabunge lelode likhulu lapha ukuze ngikwazi ukuqaphela futhi ngimbone. Ngizoliphakamisa akasoza ngibone hayi phezulu lapha, bese kuthi ke uma esedlula futhi ngithole kumbuka kahle, niyazi ukuthi ngizokwenzani na, ngizoqhelisa lamagatsha futhi emva kokuba esedlula ngapha futhi ngizomnika ubuhliziyo omhlophe bami, ngizomtshela ngakho. Uzala lapho isikhashanyana, emva kwesikhashana weza kuza umsindo ngokuvamzile uJesu uzana leyo mizindo. Ngakho nangu eze ngasekhonini, ngakho yena yini yokuqala ayithelayo na? Sikhashana sabantu sibuthanela ngasezidaladini, wathi yajabula ngephezulu lapha esihlahleni, ngakho angeke ngizaphinda ngizixubanise nabo futhi. Ngakho nangu phezulu lapha esihlahleni ehlezi lapho ezifihle ngombala wesihlahla ndawo zonke, ngakho angeke uzombona ancintisana nabo, ngeke bazi ukuthi uphezulu esihlahleni manje. Ngakho unalelicembe lelodwe nje azoliphakamisa futhi abuka ngaphandle aphinde alibuyisele phansi futhi koko kusele kwakhe kumbozeke konke. Ngakho waphakamisa icembe nabantu babuthenele emakhoneni futhi niyaze nakho kuphuma umnumzane Jones nalowo mntwana ogulayo. Ngikathi ezwe ukuthi umpriest nodokotela khona ngqo isitolo sakho uthenga udlele kuso, bexoxisana ngakho ngolunye usuku ukuthi leyo ngane yayifa yayinemfiva, udokotela azama ukuyelapha futhi kwakungekho kwakungayelapha futhi lowo mntwana akafanele asuke kuleyo ndlu. Kodwa lapha lokho ikhasimende lakhe uqobo isebe ngohlanyayo kakhulu, baze bakhiphela lowo mntwana kulowo moyo obandayo kamashi futhi lapha babenawo kokusongwe ngoblankete intombazanyana ethi ayibe neminyaka eshumi ubudala ubuhlanye kunjepho. Uma engena esitolo sami othenga udlele kuso futhi lo mntwana uyobe sefile kusobala, ngizomtshela ngizomnika ubuhliziyo yobushophe bami. Emva kwesikhashana umsindo wawuye ngokuzwakala kakhulu futhi bonke bagijimela ezitaladini. Into yokuqala yeza ngasekhoneni lomgwaqo obanzi haleluya, uye ekhoneni lika udumo, beseza ngasesitaladini siyathola umdobi onempandla oyisiqukaquka esikhulu kakhulu ogama linguSimoni ethi ningamele eceleni zihlobona. Lapha kwakunabanye abayishumi nanye emva kwakhe bethi ungalithanda siyacela imanini eceleni, inkosi yethu ibise enkonzweni enkulu izolo kusihlwa nanamandla aphumile kuyo futhi kwenzeke imibono emikhulu futhi ikathele kulokhu kusa futhi iyo kudla isidlo sayo sasekusenu, ningamele eceleni ngesihle na? Futhi nakho kuphuma umndeni wakwaJonzi nalengane nomdobo omkhulu nabaningi babo, bathi kidani ningakwenza siyacela. Awu sinengane lapha kalule nje izokufa odokotela tena sebekudelile, ungazivumela nje isikhathi singako nje sibeke ingane ngexolisa bonke bazofuna ukwenza lokho. Ngakho angeke ngakwenza nje, uzomela ume ngaphandle eceleni lapho uyeza khona manje nje ungaqhela na. Ngakho sengiyabona ke njengomqaphi omncane ovela emboshongweni ayekuwe sihlahleni waqaphela futhi ubone umnumzane Jones nenkosikazi Jones beguqa ngabadala abo kuleso sicoko bethi Nkosi uNkulunkulu ungakedluli, oh umsindisi omnene, yizo kukhala kwami ukuthobekile lapho ubabiza bange musu kungedlula. Ngenkathi edlula wama wayesethi mnumzane Jones, ungamletha umntwana wakho lapha na? Kwakuthi akwenelise usenguye nanamhlanje. Kuthatha ikhadi lomkhuleka, kuthatha iqembu, kuthatha ukholo, njengoba impumputho uBhatimeyu ayenakho kokunye kugcina kwesango ngenkathi wayephuma. Amayada ngamakhulu amabili kusuka kuye, kumake indawo ukuthi wayengalizwa kanjani iphimbo lakhe na. Kodwa wo Jesu, indodana kaDavide, lokho kwamisa, kwathinta ingubo yakhe, futhi waphenduka wathi, "Mletheni lapha," niyabo? Ngakho baletha inganyane ngale, wabeka izandla zakhe phezu kwenganyana, yiloko kuphela kwenza. Imizuzwaneni embalwa, ubaba uyithathile futhi, futhi nakho kuhamba ingane yehla esitaladini gijima, imfiva yase ishile. Kwathi kumthambisa kancanyanyana, wathi, "Ngiyazibuza ukuthi angathi abe ngumprofethi yini." Kwamenza wathi kukukholwa, "Niyazi kunezinto ezinjalo ezisikholisayo ngokuba uyizwe, hayi ukuthi nginguye." Futhi lapho eseza ngaphansi usihlahla wacabanga, "Awu, uphakamisa leli qabunga elincane, buka phansi." Futhi wafika ngaphansi kusihlahla wacabanga, "Angaba ngumprofethi na? Kungenzeka." Niyabo, ufanele ube nokukholwa. Angaba nguye na? Wayesedlula ngaphansi kusihlahla nekhanda lakhe libheke phansi ehamba esesimweni sakhe sokuphola. Kunenge into thize, uma uke wambona uyaguqulwa, ungeke usaphinde ufane. Ngizwile ngaye, uzwile ngaye, kodwa uma sengimbonile izwi lakhe ngingephinde ngibe ofanayo futhi. Kunokuthize ngaye okuhlukile komunye umuntu, kunokuthize ngaye okuhlukile kubabhishobhi nokardinali, isikhulu samaloma nophapa nokunye nokunye, yena kunokuthize ngaye okuhlukile. Zake umncane wayethintekile, imikhuleko kaRebecca yayiphenduliwe. Isadlula ngaphansi usihlahla wathi, "Awu, ngingahle ngixolise kuRebecca uma sengibuyela emuva. Usesendleleni yakhe ebheke kwaLavinsky, lokho kulungile. Uma edla kwesinye isitolo thenga udlele kuso, kulungile kimi manje." Niyabo, usevele usembonile.
So when he got right under the tree, he stopped, looked up. "That's Zacchaeus?"
Ngakho ngenkathi efika ngaphansi kusihlahla, wama wabheka phezulu wathi, "Zakewu, yehla, ngiya ekhaya kanye nawe ukudla isidlo sasemini namhlanje." Yabo, wayazi ukuthi wayephezulu lapho, wayazi ukuthi wayengubani.
Brother, sister, he's the same yesterday, today, and forever.
Wethu, dede wethu, ungwezolo namuhla naphakade. Uza kudlula ngapha kulokhu kusa. Udlule ngalendlela ngasemzini, uselapha kuleli viki kanye nathi. Niyazi ukuthini? Ukuba kufike umongameli Johnson, ufikele eTopeka, amafleka abeyoba ebhakuza, izitaladi beziyohlotshiswa, futhi beyoba nokwemukela okukhulu. Kodwa Jesu engeza, "Kunzima ukuthi kube khona noma ubani ofuna ukuza futhi ambone. Beniyofanele nibe namaphoyisa aphelezelayo ukungenisa umongameli kuleli dolobha, kodwa sinenqwaba yegumbi lokuhlala. Niyawubona umehluko na? Abanandaba nokumbona." Ngithemba ukuthi uzakwe ulapha kulokhu kuza, futhi uma edlula ngalendlela kuye ekhuluma kuwe, wehla evele esihlahleni. Kuzobala abagxeki babefuna ukuthi le ndoda isoni. Wathi, "Inkosi, uma ngamuke noma yini ngokuzuza ngobuqili, ngizokubuyisela ngokuphindwe kakhulu. Ngizokubuyisela futhi uma ngiwake noma yimuphi umuntu, ngilungele ukukulungisa, ngilungele." Asikhalamise amakhanda ethu.
Zacchaeus, are you ready this morning?
Zakewu, ngabe ulungele kulokhu kusa na? Awehle ngani manje uphume esihlahleni na? Awuzi ngani na? Udlula ngapha manje, udlula enhliziyweni yakho, ikhuluma kuwe. Ungaba khona, ngisakhothamisa amakhanda enu, ngikhuleka. Ukhona noma ubani lapha uzothi, "Mfuthu Branham, ngempela ngibe manqikanqika sonke lesi sikhathi. Khumbulani, wayeyindoda yenkolo, yena oqobo. Ngibe nje nokunqikaza kwencanyanyana, kodwa manje sengiyakholwa. Siza ukungakholwa kwami, Nkulunkulu. Hayi kumfuthu Branham, ngoba ngekho obukayo, kodwa mina noNkulunkulu. Ngakho ngizophakamisa isandla sami futhi ngithi, ungangidluli, msindisi omnene. yizo kukhala kwami okuthobile ngenze ikholo leqiniso Nkosi woza yiya ekhaya nami namhlanje futhi uhlale endlini yami namhlanje ngifanele ngihlale endlini yakho ngisiphakamisa isandla sakho ukuthi ngikumbule uNkulunkulu iNkosi ikubusise ikubusise nawe ikumbule uNkulunkulu yiya nami ekhaya kulokhu kusa ngiyazi ukuthi ulapha ngiyazi ukuthi uyayazi inhliziyo yami ukhuluma kimi manje uyazazi izinto engizenzileyo ukuthi azilungile uyazi ngisho ukuthi ngingowebandla levangeli ligcwele kodwa nokho ngibe nobudedengu angenzanga lokho kufanele ngishaye indiva umhlangano wokukhululeka ngibeke yonke enye into ngenze izinto ngempela ukuthi inkolelo yethu yethu ayikumeli ngingowesifazane futhi ngiyazi ukuthi ngigqoke ngokungafanele futhi ngigunde izinto lezami ngazibhende ebusweni futhi ngifanele ngibe usifazane wevangeli ligcwele udade yiba nomusa kimi Nkosi ngifuna wena ukuba uye ekhaya kanye nami namhlanje futhi ngizoba isibonelo esiphilayo sikaKristu kusukela manje kuqhubeke ungabuzwa lobo bukhona bukaNkulunkulu ukuthi ubungaphakamisa isandla sakho bese uthi ngikhulekele uNkulunkulu akubusise futhi uNkulunkulu akubusise wena uNkulunkulu anibusise bodade yebo
Heavenly Father some of the Zacchaeus
Baba sizulwini bangibo Zacchaeus besifazane noZacchaeus besilisa baphakamise icembe futhi wabheka baqondile ukuthi uJesu utholile lapho behlala khona nalapho bekhona wembulile kubo ukuthi banephutha eziningi izandla eziningi phakathi lapha ziphakamile
May you go home with them today Father go to their house
Ungaya ekhaya nabo namhlanje baba uye endlini yabo uphile ezinhliziyweni zabo kwangathi bengekhohlwe lokhu kuza nakuba kweyakho izinto ezinhlekisa enginokuzama ukudidiyela umuzo womqondo wokwamukela ukuhlekisayo phakathi kwesixuku esixubile
Now at this moment when
futhi manje ngalomzuzu lapho iphuzu seliphumile ukuthi uphela ukuthola abantu babone ukuthi yini eminathi kulokhu kuza lapha izwi libonakalise dolobheni lethu phakathi kwethu inkosi Jesu uqobolwayo izwi lenziwe inyama esebenza uqobolwakhe ngenyama yomuntu Oh uNkulunkulu kwangathi abangani bethu abathandekayo bangabona futhi basondezwe kakhulu kuwe yiya nabe ekhaya ngiyacela futhi baba nawo wonke uZakewu nawo wonke wesifazane wonke uRebecca kwangathi engazi ukuthi imikhuleko yakhe iphenduliwe sibalekela kuwe manje futhi kwangathi bona ngale kwanoma yikuphi kungabaza bamukele wena enhlizweni yabo njengoba lo mhebheri omncane enza ngalokho kuza nakuba bebesephutheni wathi bengafanele futhi abe yindodana ka-Abrahama lapho ulungele ukuya ekhaya kanye nathi baba sikhulekele ukuthi awusoze wasishiya hamba nathi kusukela esidlweni sasekuseni njengoba sihlezi lapha kulokhu kusa futhi sabukana ngokungamela itafula sijabule amancoko sigxawulana futhi sithandana njengoba amaKristu ebengaba njalo futhi ngicabanga ukuthi ngingahle ngingaphinde ngibe lapha futhi ngingahle ngingaphinde ngihlangane naleli qembu futhi kanje ngokunye kuda kwasekuseni kodwa ngikwenzekile baba uma nje bezokuvumela nje uye ekhaya nabo namhlanje futhi uhlale nabo ngiyohlangana nabo esidlweni sakusihlwa ngathi yonke impi sinqotshiwe netafule likhulu lindlaleke ngale kumpheme wezibhakabhaka futhi sihlala bese sibuka ngale futhi ngibuka lokhu kusa kubefundisi behlezi lapha bempunga ekhanda owayeshumayela ngenkathi ngisengumfana ngicabanga ukuthi phela banquma basuse izigqo baqhumisa imigwaqo futhi bewenza wahamba kubushelelezi benzela lezi ziphiwa abaprofetha ngazo ukuthi ziyofika uNkulunkulu babusise babusise bonke busisa laba besifazana bakahle abanikelile ukuba abayeni babo bashumayele ninikelo ukuthi wonke amaKristu ayenza ngampela yiba nabo baba We says lapho ngalobo busuku sibukane ngokuvunda kwetafula futhi mhlawumbe singephinde sibonane futhi kusukela kulokhu kuza kuze kube yilezo zikhathi kodwa kungabazeki nezinyembezi nazo zizodweba umusho phansi ezihlathini zethu ngenxa yenjabulo uma ngifinyelela ngale kwetafula bese ngibaxhawula khona ke siyombona ephuma. Siyajabula kakhulu ukuthi sehla sivela esihlahleni mhlawumbe isihlahla sesivumokholo isihlahla sesivumukela sehlelo noma ukuthi izinje ziphuma emoneni siphuma ezindleleni zethu eziwubulima noma ekungamkhathaleleni kwethu siphuma ebumpuputheni bethu singene kukhangeni. Siyathokoza ngakho ngaleyo nkathi uma sesimbone ephuma egqoke zonke zezingubo zakhe ezinde zobukhosi ehle ngetafula futhi athathe isandla sakhe siligugu bese esula zonke izinyembezi zisuke emehlweni ethu athi ningakhali konke sekuphelile ngenani ezintokozweni zenkosi ehlinzekelwe nina selokhu kwasekelwa umhlaba kuze kube yileyo nkathi baba hlala nathi yiya kanye nathi ekhaya futhi uhlale nathi kuze kube lelo hora sicela egameni lika Jesu amen. Ngiyamthanda ngiyamthanda ngoba ngikathi ngingena esihlahleni wayelokhu ezangithanda wanje ungani lo muthi awenyukayo manje yenzela mina isiphambano muthi owetelelekile emthini wasekhalvari bukani lo muthi awenyukayo ukukukhipha esihlahleni sakho manje ungeke wathanda yena ngaphandle kokuthi nithandane. Ngiya manje finyelela ngalo kwetafula bese uthi uNkulunkulu akubusise mhambi nje ngale komunye umuntu ngoba wangithanda qa wangithe
don't you love him because he went to that tree?
Njani ngoba waniyele kulesi sihlahla kuba nikhiphe kulesi sihlahla sana na ngemvumela ekhaya kange nawo kulokhu kusa na bangaka bazomthatha na bakamise sala sakho uNkulunkulu akubusise.
Businessman, I want to speak to you just a moment.
Bozoba business ngifuna ukukhuluma nani umzuzu nje ngaphambi kokuba ngihambe manje uma ungesi yena umKristu uma ungazihlanganisi nina maKristu nina bantu uma wamukela uKristu ngenkathi uphakamisa isandla sakho iya komunye wabelusi bakho lapha batshele kwenzile bazokwamukela. Umuntu noma umunye walusi ubhala incwadi yalokhu ngalomfana lapha lomfowethu oyikhaladi lowo bekungumusa ezele busuku leyo nsizwa ihlezi lapho iqaphela lokho futhi yakukholwa lokho niyabo niyakubona lokho na ukuthi kanjani lo mfana ukuthi uphenduke kanjani lowo moya uBilly ubekitshela ngakho nomkami nabo emva kokuba sesifike ekhaya waphenduka lapho ubengale kuleli khona ungeza lapha wase uthola lowo niyabo ukumnyisa ekhaya ukuzibusa hamba naye hambani nijoyinane namanye amaqembu ndawo ndawo eningahlanganyela nawo ashumayela izwi likaNkulunkulu eligcwele futhi nihlale nalelozwi ningakhathaleli niyabo kunjalo.
Did you ever whatever happened to Zach?
Uma business ubwazi ukuthi noma yini yenzeka kuza ke una waba yilunga le Full Gospel businessman yase Jericho kunjalo nomkhandle zansi lapho wayengowawo kuzwakala kumnene kodwa iqiniso kanjalo. Ngiyiqinisekile ukuthi uJesu wayengeke asungule noma yini enye kodwa umkhandlu wevangeli eligcwele uZakewu abe kanye naye. Ngakho manje Zakewu yenze okufanayo size sinibone kulokhu kuhlwa. UNkulunkulu anibonisise ngizobuyisela inkonzo lapha kumalusi.